Muko wapi?
Muko wapi?
Muko wapi?
Muko wapi?
Muko wapi?
Super size.
Roga roga inataka super size. Muko wapi?
Muko wapi?
Muko wapi?
Muko wapi?
Muko wapi?
Tunatafuta.
Sasa
yeah.
Ni size wangu. Kamchukua nyumbani wangu.
Wangu.
Ili mkuta kitembea mtani. Nikamstopisha akasema nami
kae wangu, tafanya ntatafanya awe mchumba wangu, alponipita mbeleni kashikwa na mzuka, mara moja mimi nikamuka, tena kwa kuruka baada ya kubaguka, story kalipuka kwani wewe ni nani matwanania fulani, tukende home kwangu uwe wife wa nyumbani ndani, hani, namuna majirani wanavyo walk, wanavyo talk, waniaje kwenye lock, meshinda tulia demana na pilia, usiku na mchana tena sinda familia, ikiwa uwe nipendi pia, kani eleze nikapike magoti, nikupe mbele leze, utapewa cheese kila nikitoka cheese, wewe ndio moja tu lazima ni ku please, utapewa mazuri, respond vizuri,
demo ni size wangu,
wangu.
Kamchukua nyumbani wangu,
wangu.
Ili mkuta kitembea mtani, nikamstopisha akasema nami demo ni size wangu,
wangu.
Kamchukua nyumbani wangu,
wangu.
Ili mkuta kitembea mtani, nikamstopisha akasema nami
face,
wow.
Nobe body, makura jione puton, ariboro ni swama e castal, freestyle, barala caritas, akuma namba ni simu kide kiro, that's what matters, no tupete joke, kade pare date pension, ijene jibo ni swami na kipolo ketension, jange kiweste no joke, barala Shakira, mamera anda itino, ngache rai machua choto, space money tengo, ipono so chato choitos, LTO choite, boro ya loto no ingareno, Lepudikeza ikuminyo, dadu muni jengina, uje rai bootlicious, kwape rai bamlicious, Rango keep it, tinga dari jibale koko kwa
to. You demo ni size wangu,
wangu.
Kamchukua nyumbani wangu,
wangu.
Ili mkuta kitembea mtani, nika mstopisha kasema nami. You demo ni size wangu,
wangu.
Kamchukua nyumbani wangu,
wangu.
Ili mkuta kitembea mtani, nika mstopisha kasema nami.
See them in action. Man them like wanna talk a fata fata. Wanna tamana me umpika big time. Hapa mta wengi wana muwaza waza. Maisha kifahari anatumia overtime. Me I good size if indi hashi can quit. Boom boom woman sasa ya ni wangu. Me I good size if indi hashi can quit.
Wako wapi?
Wako wapi?
Wako wapi?
Yeah.
Wako wapi?
Sasa ya ni wangu.
Just tick.